ZWAP.com.
Abba!
This is Hendrik Sam.
Repete, 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 yeah.
Yeah.
Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. A legendary time catch a wine up a stand in the bamba. Na siwezi sema sana. Tena siwezi bonga sana. I never had a type in my life mini vibe down in bamba. Na siwezi wacha nyama. Tena waskulagi sana. Leo silali ni kukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali yamewashinda yao yetu wataweza. Leo silali ni kukesha mitungi na washa na choma. Tena sijali yamewashinda yao yetu wataweza.
Mapenzi mini profesa ajue yo. Hakuna na mambo ya juu, juu, juu. Oh my love, najua Mungu atatulinda naomba. Oh baby, leo silali. It's your birthday tonight, agizia dorime. Bili ya hali, hakikisha yo bila sipewe mwingine. Leo silali. Your birthday tonight, agizia dorime. Natamali ubavu chuma upande mwanaume washinde. Watati
finale.
Oh, watatupenda
finale.
Refari
finale.
Uliza kipenga
finale.
Watati
finale.
Oh, watatupenda
finale.
Refari
finale.
Uliza kipenga.
ZWAP.com.